Infinite Pops. I say, kuna joto, I swear. I say, so kitoto, I swear. I say, kuna joto, I swear. I say, basi team popo, sema yeah. Oya nali fresh, nali fresh. Bongo to essay, team popo. Sini stress, sini stress. Kama hunipendi, kwenda uko. Sina msosi, haki mchawi noti. Nimejikoki, mwaka huna kuwa bosi. Tena, nitape beya. Utaniona kwenye ndege, for sure, for sure. Nikipe beya. Wenye chuki wajibeze, for sure, for sure. Nitape beya. Nikipe beya. Nitape beya.
Chino wanna want it.